I call you Abba, Yani Baba, Weulie Mwamba, Kusie Kwama, Napole Mewa, Nada za dunia, Unanipa nguvu, ya kuendelea, Unanishindia vita, nisiyopigana, Menifanya mshindi, tena zaidi ya kushinda, Adui wanaipika, awana Mana nimelindwa na nguvu ile iliyo kubwa. Sina wa kumtumainia zaidi ya wewe. Siri yangu na nguvu zangu ni wewe. Iwe jua iwe mvua mimi niko na wewe. Mana kesho yangu iko salama na wewe. You are the way for me to follow. Sina mashaka, I'm not afraid of situations, circumstances, you're gonna fix them, I know for sure. Najua hakika, maji mengi, yanizamishi, moto mkali ya uniteketezi, nitainuka tu. Unanishindia vita, nisiyopigana, menifanya mshindi, tena zaidi ya kushinda. Adui wanaipika, awana la kufanya. Mana nimelindwa na nguvu ile iliyo kubwa. Sina wa kumtumainia zaidi ya wewe. Siri yangu na nguvu zangu ni wewe. Iwe jua iwe mvua mimi niko na wewe. Mana kesho yangu iko salama na wewe. You are the way.